kila siku magazeti na nyimbo uwe. Ninataka nitafute mrembo uwe. Kila siku magazeti na nyimbo uwe. Ninataka nitafute mrembo uwe. Uyu atasema penzi kidon, uyu wana nyumba na gari. Yule kusema baby tukao, uku ninguni yata. Chumbuko laki Zanzibar na tanga, ukinasa tu basi umekwenda. Wengine wana kesha kawa gani, hivi nao waje kupendwa. Kweli nakupenda ila mie naogopa, mama likataza ila ningekubali. Kweli nakupenda ila mie naogopa, mama likataza ila ningekubali. Hey ni bebe,
pues